Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 96. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Karibu mezani wambua. Starehe. Kweli leo mna vyakula vitamu sana. Asante, lakini tumeishiwa siagi. Sikitu. Tafadhali nisogezee maziwa. Juma, tafadhali ondoa vyombo mezani, tumekwisha maliza kula. Ndiyo mama. Chai na kahawa viko tayari. Leta vikombe na visahani vyake, bakuli la sukari na bilika la chai. Ngoja kidogo.
End of Unit 96.